dususuruke Facebook VOA Radio yacu, address radio yacu @gmail.com. Dususuruke zose urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu VOA.com. Ibiganiro umuziki. Umunywanyi w'ijwi rya Amerika Nsengiyumva Ferdinand yatwoherereje numero ye ya telefone, ndamuhamagara inshuro nyinshi cyane ariko telefone yarananiye pe. Nsengiyumva we, nizeye kuri amahoro. Ohereza rero indi nimero maze nzaguhamagare ususurutse inshuti n'abagenzi. Dukomereze ku butumwa bwa Sabushimike Paul. Yaratwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati: ndabatahije ndi Tanzania, muntahirize bene wacu bari mu Burundi mu Kirundo. Munyentore Ciza Rugemekesha, abana babo n'abagore babo namushikanje zihabatoni. Mubampere indirimbo ya Medi iyo ariyo yose. Sabushimike we, naguhitiyemo rero iyitwa Ntawamusimbura, igushimishe. Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke Facebook VOA Radio yacu address radioyacu@gmail.com ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse inshuti n'abavandimwe
banyita ho umukiza FM merereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro ubwo ngubwo nyine nashaka gutasha abari mu Burundi aho ngaho mu Muyinga mereye kuri ndo kuvuga Davide atasha na mama uri mpuzo mu ntara ya Cyanguzo aho bita Mishiha kongera natasha ashiki banje bose bahereye aho ngaho Mishiha ubwo ngubwo n'abana twiganya aho ngaho muri komine Buyinyuza Kibimba natasha mama dushiwerere aho ngaho mu Hakiro natasha nkongera natasha n'abana be nimva ubu ngubu inshuti zanjye zose zinyubuka nk'uwo wateraga siporo nyine barimo kunyuka bose ababwira ngo bagire ibintu byiza kandi nitegura kuzabasura mu gihe kiri imbere indirimbo matuye murabamera indirimbo yayo yariyo yose irashimisha
mire mukakeri muhira mukambonera umugenzi uramumbirira mutuwa kwa waragutasha mutinimbiri mukumwica naca gifisavuga ishone nuno nagahinda atawafisa ganyira
uramumbirira mubirukoba shira mazina iyo yagiye
Dususuruke ni ku ijwi rya Amerika address radioyacu@gmail.com Chanel Bigoro yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndi Chanel i Burundi mumpe indirimbo hari ubuzima ya mbonyi Israel Chanel Bigoro we ngiyi rero hari ubuzima
abasha kuturengera
rya Amerika dususuruke Facebook VOA Radio yacu address radio yacu @gmail.com twoherereze numero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutse abawe
muraho ijwi rya Amerika turabakunda nitwa Nizeyimana Jean de Dieu nabandi Kabuga ndasuhuza umusore witwa Nyandwi
ikabuga ikabuga urashaka kuvuga Kabuga iriya yo hafi ya Kigali muri Gasabo
ego
komeza
nkabazuza umusore witwa Nyandwi uri ibyumba nkasuhuza umusore bita Tuyisenge ibyumba nkasuhuza n'umukobwa witwa Jessica uri ku rwesero abaturi indirimbo ni we ya Master G murakoze
Master G baby
heavy kick
You are when you are where 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 kuruka paradiso ni wawe unchimisha mbandanyuzwe umutima wanjye nkanezerwa inareba iyo ndoro yawe nakokana kumushisha umutima wanjye ukanyemeza ko umunsi igihano cy'urukundo cyaje nzaguhanirwa kubera urukundo nkukunda wowe ni wawe ni wawe ni wowe ni wowe unyuzuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyuzuza
urukundo rwankunda sizigera ndwibuza kumanywa nzarugenda na ninjoro rwiyorose mvura n'umutaka muzuba n'igicucu turiza muri njye kuko sizigera nkubabaza ubuzima buzima n'ubufite imizi mizima umutima wawe niho nifuza kuguma nigute umwanya nkawe nshobora kukureka niyo mpeza bombi ibyo ntibishoboka ibyo nkorera byose ko mbona birenze ngiye kukubwira ko nabona icyo nguhaye bivuze yabona ko nateze kukureka so mfite akamaro urukingo rwanjye ni wowe kuko ndaza gukora ni ukukuba kure cyangwa mu mutima wa njye ngo nkure kure ganye ndavuragira zigashisha mutima wanjye wumbura niho witeka numpamagara nzatebuka ntabwo nzagutindira nkukora amagana maze nkonira amarira come on
ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyuzuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyuzuza tutambuka neza twigendere turi kumwe ntacyo waba kabone niyo twaba tubabaye yitwa humuriza nyaba
uri nyaminga nzaterera impinga nshaka I will never give up mukobwa mwiza ukora ku mutugu roko ndakubona igifungo cyanjye kigashira njyewe donati ndi rumene shinati tambuka utuje uture mu mutima wanjye ube mu buzima buryoshye nka paradiso come on
ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyuzuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyuzuza ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe
time for music
dususuruke ni ku ijwi rya Amerika radio yacu @gmail.com Mugisha John yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati ndi Kampala muri Uganda ndasuhuza abanyamakuru b'ijwi rya Amerika Mugisha we urakoze cyane urakomeza uti ndasaba indirimbo ya frère Patrice Ngoy Mosoko yitwa Bonjour ishimishe Donasi Kazun Jean Damas Tuyi Se Manzi Charles, Se Kalija Loïse, Ngurunziza Vincent, n'abandi twabanye Lukolela, Ipfondo na Enyele muri Congo Brazzaville. Nshuti zacu ni kuri ubu butumwa bwa Mugisha John dushorejeho dususuruke uyu munsi. Dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ahanditse ibiganiro umuziki. Maze rero mwese mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamilindi murakarama.
Bonjour! RDC. Mokolo malamu pona yo RDC. Tongwe tani pona yo. Gloire à l'éternel. Oh Jésus. Ezana biloko misatu oyo okwe kobosa na te. Oye koko mema yo o vivre pe ampe na batu nyosu. Ozala malamu na batu. Yali boso ezali koloba bonjour. Yami bale eza koloba pardon. Yami sato koyeba koloba merci. Bonjour ezo kofungule la yo ba relation ba porte ya kitoko. Pardon ezali kofungule la yo ma porte sika mbeba elenge ko salema relation elenge ko katana pona pardon e fungwa miliso. Merci ezali ko encourager moto a salela yo bolamu lobi lobi akoba susu ko salela yo kobosa na biloko misato te. Alleluia bakiti yo na voiture ya bato pesa merci.
Merci nous souffrons dans ce corps de péché.
Royaume uni, ça va pas pour la binôme. Alléluia.
elonga na biso ezali 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 Église corps de Christ, ya RDC. Alléluia, alléluia. Ça m'a pas moula bino, parce que les gens sont bien. T'es dans comme les autres, Christo, Babi, Christo, Nyoso. Et bongo RDC, RDC. Yo pensa soki Yesu te, mais les mots qu'ils allaient te. Qui campe qu'on cause la découragée. Samba kosala bona mboka na biso. Alléluia. E bongo mino ba autorité nyoso ya RDC. Alléluia. Bongo. Bongo libota ya mon amour l'éternel. Bongo ba onyoso bino nyoso bo soutena kangai na mabonde libo na musala oyo. Ba onyoso ba kanisa la kangai bo soutenir na musala oyo. Apa mula bino. De Christ, ya RDC. Alléluia, alléluia. Samba pambola bino, basale na zambe yoso.